je suis ton papa. Chicos.
It's Faisha, baby.
Nayo yeye furaha yangu kabeba yeye kicheko changu anacho yeye utamu wangu kabeba yeye hasa nini ni mdai nacho nipa kwengine sipati wamahi hafahi zuri wake ni shahi kama kajiumba mtoto wamahi najidai
pendwa nae mina pendwa nae pendwa nae acha wivu wivu acha wivu wivu
nini ni mdai nacho nipa kwengine sipati wamahi hafahi zuri wake ni shahi kama kajiumba mtoto wamahi najidai
mina pendwa nae